obutereevu ku ifo komu radio era nga tubalamusizza nnyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kyokka era lunaku olwaleero lwakubiri, tuli mu nnaku ezisooka ez'omwaka. In fact tuuza essaawa ntono nnyine Uganda okuyingirira olunaku olwokusatu, naye nga tuli mu nnaku zaffe ezisooka ez'omwaka guno gwa 2018. Abantu soko babuzeko.
Hallelujah. Yesu omulungi yebazibwe nnyo mikwano. Mbalamusizaako nnyo omulinnya erisinga amannya gonna era Yesu Kristo mwana wa Katonda omulungi. Amannya nga bulijjo mpitibwa Teddy Nazziwa. Nze mbalamusizaako n'onaku leero. Nyongera okulamusa kubawuliza baffe mwena bali mu nsi ez'enjawulo, Katonda waffe abatukuumidde atya. Yeebaluba mazaako nno omwaka, tegubadde mwangu, naye twebaza Katonda nti mu byonna bisoboka mu Kristo yatuwa amaanyi. Tuli bawanguzi n'okkirawo, tugenda maaso, tetugenda kulemererwa nate mu linnya erisinga amannya gonna era Yesu Kristo mwana wa Katonda.
Abali Sweden yawo
tubabuuzizza,
abali mu UK, abali Germany, abali mu Czech Republic, abali mu South Korea, abali Dubai, abali Oman, Jordan, ne Abu Dhabi, saako ne mu United States of America.
Tubagala nnyo,
tubagala nnyo era tubebaza okubeerewamu naffe nga muwuliriza. No ngombo ya fenti wakati mu byonna bye tuddukanya ng'obuweereza tuyina okufissa obudde tujje tubeerewamu naawe abatuwulira essaawa eno, namwe abajja okutuwulira obudde obujjeyo maaso ne repeat zino nga ziddiddwamu repeat of course ogiregera nti ebeera repeat naye bwe tuba live essaawa eno tuli live era we tumaliriza wano nga tulyoka ate tugenda. Twagambye nti nedda tuyitewo tubeeko ate ensonga zetwongera okuttaanya n'okusimba mwa guno gwa 2018. Abantu bakyawandiika 2018 nga 17.
Kituufu.
In fact ndowooza tutandikiraawo. Bw'obanga obadde ne byosayininga nabadde nina gundi gye nkolakaawo naye muli ndowooza lwakuba mindi zaffe bulijjo zibeera renewed nti ziddaabululwa nga naaziddaabululayo Mwoyo Mutukuvu. Nabadde nkirowoozaako nti bwe mba nsayininga bbiri ogw'oluberyeberye bbiri wali mu 2010 nze neetegenda nsayininga 2018, naye ne nkirowoozaamu nti okimanyi mind eyinza okuntwala, eyinza okuba ng'etwala abantu bangi kati mu nnaku zino ebbiri ezisooka ng'okyayogera oba okyawandiika 2017. Abantu
bangi nabadde nina bwe mpandiika, oba nabadde mpandiika wa ne mpandiika 2017 nezijjukira ninga ndi mu 2018.
Ate nno ekizibu ekizibu kye tulina ku ekyo bw'oba okola ndagaano essente zino nina kuzizza mwezi gumu okuva kati era nze nsayininze nze Steven Kapere ennaku z'omwezi wali no addressi nga n'oteekawo bbiri ogw'oluberyeberye bw'oba ojjukidde eno n'otawandiika December n'ogamba bbiri ogw'oluberyeberye mu kifo ky'okuwandiika 2018 n'owandiika 2017 waliwo abantu Teddy nga bo bali ivo manye omuntu ali ivo ye muntu omukyafu ng'omutima gwe mukyafu nga mindi ye nkyafu ng'obulamu bwe bwonna bukyafu akulaba ng'owandiise 2017 n'asirika
nankuleka ye naddala nga yabadde akwetaagako oba yakufosinga okukola ekintu
sinakufosinga, naddala nga gwe olina ky'omwetaagako ye tekiri kukwetaagako naye yakweta gwe omwetaagako kuba oyinza okuba obadde desperate ng'oyagala ssente ezo amazima ng'oyagala emitwalo ataano oyagala akakadde kamu oluusi nga bakubanja gwetulabangayo abantu abamu be basayiningisa ku biwandiiko naye ng'ebiri munda muli olw'okuba babadde desperate nga bo kye baagala ze ssente tafaayo nakubisoma manyi bwe bagamba nze nkwesiga kasita byebiri mumaze okuwandiika nti ye kumba oli ataddemu obukwakuliza obukwata nze nagendako mukyalo eyo muzeeyi waffe nga amaze okufa ayina ekimu ku bizimbe bye yaleka ku luguudo eyo erudda lwe Namisambya. Muzeeyi waffe ayina ewamu eyatuukako n'abanga akozesa mwenge kangambe echo sijja kwegana kyogera agati buyayagala okubaako watunda teyatunda kizimbe nga sijja atunda awulira naye natunda akakuwo akali wakati kubaka zimba ako yakazimba kulugudo naye nga si serie waka kakati bwe yali atunda natunda ye nono gwe yaguza n'ababadde w'abatontono nga amuguza space eri wakati w'akazimbe kono gaye yagula n'ekizimbe kino ekyamaduuka mizige migundi esatu
tukaliita akakubo
akakubo wakati
kubo kale
ate ng'okimanyi nti bwe basite kanso mu kuzimba sina kurecommendinga naye eyagala it is a must, you must leave akakubo ke bayita akakubo akawula ennyumba eno neno buli omu bamulagira obutazimba kumalayo mu ttaka kaakati ono ye gayi gwe baguza ye yali yazimba n'amalayo naye ono muzeeyi nga waayita akakakubo konna kalina kubeera kake kaakati kyeyakola ono gayi ne bakola endagaano ng'amugambye nti nkuguza bo ne bagamba fuuti nkuguza omuggo gumu kozi gumu gwali gumu ndowooza gundi ezo fuuti oba kumi naye ng'ezo fuuti ekumi zikwata ne ziyingira ne mu kisenge ekisenge ky'ennyumba ennyumba wadde ng'egenderedde ku myaka naye yazimbibwa ya maduuka n'emabega emizigo egiriyo nfuuyire yakayinja erina shedi ennene n'etooyi emmanju kati ate tooyi eri bwe yajjula nga muzeeyi yaddira tooyi n'agisima olukuubo nga bwe lugenda kubanga emmanju eri gye baasima tooyi waliyo amayinja kati najja n'asima tooyi ng'ereegedde ddala mu lukuubo kitegeeza bw'abaguza olukuubo okuva wano ku kkubo kuba ekizimbe kiri ku kkubo paka eri tooyi gyekoma olukuubo olwona aba aluguzi kati ne tooyi aba agikoze ki agiguliddemu ebyo byonna tebaabikonako nti kaakati bwe mmala okutunda olwo olukuubo abantu bange bano abali muno abapangisa wadde ng'obusente kuba obusente bweyo mu kyalo apangisa omuzigo ogw'emabega ogw'emmanju guli kanaana deni eno mu maaso bapangisa omutwalo oba guli gumu kitundu ndowooza gumu kitundu gumandinedda bali ku gumu bbiri gumu bbiri waliyo ebisetera nnyo kakasita batuwa ripooti naye kati olwo olutalo lujja muzeeyi bw'afa bwe yali atunda akakuuba ako ye nga tayagala ffe tuwulire tutegeere nako nti alina kyatunze era nga n'okututegeeza tategeezezza kubanga amanyi abaana bazadde bangi bawera tetuli nnyo bangi naye tunoweza tulinga kumi na bana ate nga abasinga abakulu nzeze kandi mu mulimu ne muganda wange Kabale ndowooza fo tulinga otutegeera nandigambe bwe nti kyeŋŋamba sikutegeera ekyo kyamu naye fo tulinga otususumuseemu otulwanye okuba nti tusobola n'okwatirako baganda baffe bano abalala abali wansi Kabale nange tulina ne muganda waffe omulala naye ye naye embeera si nnungi waliwo ebizibuzibu n'emitawaana ebyamutuukako mu mbeera obe emu endala bwetyo so kati nze ne Kabale fo tukola ki fo tuliwo kaati bano abasigadde bonna kano kali bawala aterere oli aline maama egundi oline baba kati olwo ng'akimanyi tasobola bajja kugamba nti ate naye mwennyini situnda oba sijja kutunda bintu biyinza kuyamba ku baana maybe somehow somewhere mundowoozeemu oba eba endala sijja kugamba nnyo nti yali amanyi tujja mulemesa newankubadde n'ekyo kisoboka okuba nga era kyaliwo kaakati tutuuka ku bagamba nti ono omukulu muzeeyi bw'amala okufa okumanya abantu babeera evil muzeeyi bwe yamala okufa ono omukulu ye baali bakola endagaano olukuubo wali mu njogera nga boogera n'abaaliwo bonna baakakasa nti baamuguza lukuubo naye omukulu ono ye yagamba mbasiriyo bantegeeza ne muganda wange Kabale ndi kaakati ono nno omwami Kabale in fact ye yaŋŋamba bwe nagenza okugenda mu kyalo omanye ekyabaddewo nti ye giri emizigo egy'oku luguudo mbu gino emizigo egiri ku sayidi eno okuliraana olukuubo jjukira mizigo ate n'olubalaza lwako eyo yonna paati n'ogatta n'olukuubo olunene kati mbu ayingira mu kisenge eky'emizigo egy'okuva ogw'omu maaso n'ogw'emmanju Ulideza ndowoza. Era emizigo ejo bwe tubanga tuli ba kujjamu sente tulina okumuwa ako ku sente zigabana ne wakati otherwise bwe kita bachi echo agenda kujjamenye ekisenge ye naye azimba okuva ku kizimbe kye agatte wano nga tabaze na lukuboni kugamba ye mu busiru bwe kisoka sinze nepanga anti manyama teka naye ye mu busiru bwe ekisoka mu mateeka tewali wasobola kumukkiriza kuzimba mu lukubo owulira bw'oba oyagala olukubo olwo ojagaana abayitamu maybe abagenda okwebaka emmanju mu kizimbe kino olaba abantu b'omukyalo bano bagezi naye oluusi baba basiru kati ate oluusi baba babbi ate oluusi babeera evil akukola ekikyamu kati muzeyi yoli yamuzanyira ku bwongo babaze naye nga tebapimye ye baagamba tupimye gundi bweziti ngaate kyekyaliwo naye ng'oliye in fact mu kuwandiika bwase bwe yawandiika naye ng'oliye mu njogerano yagamba muguzeza lukubo naamuwa obusente bwe yamuwanga butono nnyo obwakakuuba ako paka wali waggulu kati muganda wankabaale taliuka ne ngamba gwe tofaayo tofaayo tujja kugenda atulage endagaano egye baamuguza emulagira okumenya ku kisenge kubanga endagaano y'ekyo ne muzeyi teyaginaako kopi naye ng'ono ssebo yalina kopi mukozi tebagenda baali bagenda okubisaamu fotokopi kozi tebaasobola naye endagaano agiina era abasayininga webali ne mugamba kati olutalo olwasooka ne ngendayo ne mugamba ekisooka njagala kundagandagaano gye wagulirako kyoyita olukuubo n'ekisenge kyamu ate endagaano yaki nze bwe mba nagula bwe mba mumpa sente muzimpa ne mugamba kakati ssebo ewatali ndagaano ffe tukakasa tya amazima go
kwegamba yenda teyasigaza ndagaano
ate bagikola mu fotokopi
naye yagula alina endagaano
eyagula yaalina era of course eyagula ojagala nnyo kuba olina kyoba otaasa naye yagamba nze sibalaga ndagaano ne mugamba kubanga wano nagulawo bbeeyi nnyo ne mugamba bbeeyi ki bbeeyi ki olwono nesitudde nva Kampala mu bintu bye nnina okukola mbirese ngenze ntakuluze bagamba ntakuluze ebyomuzadde ebya taata ate ebyange byabusika by'abaana nze byobusika byange bya Katonda kaakati ngenze ntakuluze gayi mugambye ojja kuleeta nno endagaano ebyali ebyobulungi abijja mu kifuba kubanga yali ayogera sente embuze yagula olukuubo olwo mbwe emitwalo kinaana ng'alimba olw'okuba mamumanyi musajja ali ivo alwanyi oyo omusajja yagula olukuubo ali ivo era alina abasajja balwanyiganye nabyo ku byataka era alina abakozi abaforesi be yagira nga babadde mu kooti bwe yeewaana nemugamba nasooka nemugamba okimanyi n'okugula wano wagula mpewo n'agamba ti nze mpozeza emisango oba mwagala mugende mu kooti na kakati ndi mujinja mu kooti high court nina omusango gwengenda okuwangula mwe mulowooza nti muki bwe nago ne mugamba gwe wagulako talina baana bwe yali atunda newakubadde yali teyazaala baana yaliwo abaana baaliwo waliwo abaconsentinga nti oba omukyala we yaliwo ng'atunda tebaabikola na mukyala temujja kunsobola wano nagulawo sente nyingi ne mugamba okay kati mbuulira sente mekazi wagulawo awo nagulawo sente kama okay kati nze munine mwamu kati esente leeta endagaano tukuwe sente zewagula ki wano kubanga tusobola tosobola ate kungamba nti olina omugaba ku kizimbe tugenda zigabanyanga mututya sente newankubadde nga ntuno era naye neera mutono bwatu tugenda zigabanyanga mututya kati leeta endagaano tukusasula bwe kiba si kyekyo tukulifaninga ne sente kubanga kino kiwagula tekiri mu mateeka nze situnda ne bwe mumpawo obukadde busatu situnda ne mugamba ye okay kale twalina okufiirwa eyo era nzizeeyo ne kabaale twaliyo ne mugamba kaakati gaayo kubanga sirina budde bukaana naye tetulina budde bukaana naye kabaale yayo ne mugamba kaakati ne ngende wa defense okubiyingizaamu amateeka kuba ne bwogenda ku poliisi ne bwogenda mu kooti bakugamba mwateeseza mwateeseza ne ngende ewa gaayi ne tumuyita twali tuva ku lumbe waliwo taata wafaawo yali afudde nga tugenzeeyo okuziika tata wafo yali nyo wachinyui na fe atida ni muzei wafe ila na hila tata wafe kuchikawe njini nga in fact neighbor wafe elie waka kati netuita defense butuwa ita defense na hine muita ne mugamba sebo Mr. Defense no mkulu ono aga akide minganti ya gula na hika hankubuze sebo chairman nawe defense omukulu ono bwe yali agula ku muzeyi mwaliwo nja awo no lyo kwenda bilolu talo kubanga twali twagende wa defense mumbere mu obendala ne tubake ebintu bye tutangira okukwatako nga abaana olw'okutaasa omujijigwa feguno gwali golokoka n'abaana abataabo ne future yaabwe mumbere ya muzeyi okubeera nti yabazaala kati nga chairman akimanyi ku bintu ebimu bye twalimu n'ensonga ze twalimu n'abaana be twali tuzze tukwatako baganda baffe okiwulira mu busobozi bwaffe ku myaka gyaffe n'okukkaanya kwaffe ke twalina ne muzeyi muzeyi waffe omwagalwa tuswagale nnyo eyatwagale nnyo eyatusomesa otegeera kati nga tulina ebintu bye twateesaako kyovola abantu bwe yali amuguza olukuubo teyaita na LC wa the defense tayaliwo waliwo abaliwo nono atunda bamubbe bulungi okegeera ate baalinanga omuze nga bwe nayogedde walinga yajira nakoonanga mwenkanga ali bambi samwa osamwe kati nga bigwera waliwo wansi batunda omwenga gye bigwera gye bigwera ebintu byange ebintu byange ebintu byange amawulire twagafunanga jirani muzeyi munayi muzeyi muzeyi chumuina yewe mwebali nye mwebali nye mwebali nye muzeyi oke okay. Muzeyi nga mwogereza kati mwuri mwichina yeka sita chikiri leri wansi nga waku gamanti kakati ate echiri eno wansi chifumba mutuku kati awamu jogereza nga mwembele fana kubati kati evi vyo na nembile etane tubile ne mwagamba ate sebo necho kubili ama uri lagari wo omu kubaba do yali wonga agula akuguza atugami eti muzeyi mwamu jogereza ni mumu wano musene mnezi mute mwazi mala ayo ni mwagamba ukuzimu wa kubanga yali anywedde awono nelukolera na yomba na agama ze sija kujayo na agano kati mwamu agala mugene mkoti ni mwagamba nukala mampola tuwava ite tumalirizera ni inko mwamu chivuga neka wale nadayo kakati fundu ukulula nenga mbaka wale kati numba wenafuna mwaka de kati numba lutalo siku wewa hanano tuine talo ze tuluanyi samu wa usamu enaenga katuna mbezi wafe ni numba bwe numba kuluno nasokera wa chairman ne mugamba nende ita chairman na muku vile simu unjija nende ita defense ne mpita nabo kuchalaba mu ne tuja kushedi ye chizimbe chenduka nempita kakemba ina ne mkazi uwe nga buba nengira kwe batule nengira kwe nga badeli ne mkazi uwe nga bata aniko vumu wane ukola chikubanga babanyi kati nempita chairman nempita nemba gamba mwite musajja wa mwe ne mweyaja ne mugamba sebo chairman omukulu ono tu musabaje ye ndagano kwe ya guli ilo luku ubolu no lwa gamba anti luita mune lu jira ne kuchizimbe kubwa ichizimbe toso bala chimenya ato na chimenya otia olioko zimbe we chichu
mwali no kugabana
ochi ulira ate tu gabana tutia kati njagala jeye ndagano ndagano yango yagala jikola chi bwenjire ito wana no jibba ne mugamba ate njibbe maso ga chairman gwe chairman to musamu chitibwa nze wemba musiza mu chibwa ne muleta atuyambe ne mugamba bino bya kuchalo encha nawa ina gatabani ge gali ago nate gasomie nita ne mugamba ndi bujja kera ku machanga nze Steven kapele ne mutabani ofo tuli ogwo ofudde nga muzeyi bwe yafa go wandi ya gadde nawa abana we bafa tubajogereze tubagule tubasiranye tubagambe tubasende ha hii ne mugamba na yugire ebigambo ngo wa magezi katonda gwa wa magezi ne mugamba gwandi kya gadde ne mugamba oli yafa nawo ogenda kufa ate nno bwe twakulira balinga bagamba mulwadde mulwadde ne mukyala we balina gye bava ne bajja ate ne basenga busenzaawo bagula ettaka oku yali yatuguzaako naffe yali yaguza muzeyi kati nga ebyo kati bwe nali nkoona ebyo byonna ne mugamba saakoona ku biri nti batugamba naye nagamba naawe nkyo oyinza okufa ekintu kyonna kyonna kisobola okubeerawo buno obulamu bwe tutambulira bwebwo muzeyi waffe afudde gwandyagadde naawe singa obadde gwe nga gwofudde abaana bo nga be basigadde
nekimukwatako
ne mugamba nze ndi wano siriwo kulwanga nkiikiridde famiry era bonna bonna nekyendiko onaku olwaleero bakitegeera lwaki twandibadde mu nsonga bwezi ti nga tuli bakyalo Uulira. Lwachi tuwa nivade mkunena agana. Lwachi tuwa nivade tugende mkoti. Lwachi tuwa nivade ngende kupolisi. Njiji wa nava sirikali. Njiji so uti nsonge nyangu enyo. Nsonga tu nkugamba kujia yonda gano gani. Ogamba ngenda jiba. Chia mani inga wali. Nsubulo kore chintu we. Ne mkugamba sebo uwe mkulu. Saga na kugele nyaji. Guto samu chia mani chitibwa. Nesirika nengamba chia mani. Katichiri gezono umgami taba samu chitibwa. Kumanga mwemuze mwemutukulembela. Mwemutabaganya. Mwemuleta gundi. Mwende ba chairman bagala nyo kulia na yeko na bako watama vumba vumba nemba gama ni chairman yunu mkulu na mkulu gundi gendo ulete ndagano yecho wacha nao yecho wacha nao natuma mkazue gendo jirete
gende mituetwe
ye gendo jirete chokanga waliwa na haba mwa waliwa wajuli zinga buwe mbabuza information yunu mtevajira kolo ngapo nama sirika kumanga juki lafetuwe na mchibuga tudayo na chikati ulea beira kuchalulu sibondi yebeira o tebagala nyo muvamu abakazi mbaisa abo kuchala wabali ba neiba wali wano mkulu awansi no mulala babu dada baka mnyeba anibo nabu nabasidamu nono musidamu bachia manibo nabazibali yao neiba umanyiba bamu na akafanso nyimuli batu kwati wakwati wenso nita tayagala nya ajira kwati na yeko weka munda na yeko sina wamulekoa batu manyi mzee wa febamu itankare kezi nga mzibu nyoto mza nyirako ate kuchalo mzimagali buwega tikatona yali ya tuwa kumukisa kuchalo fotu inako kubizimbe walio ne familia ya fawe ndala ya batata bafe abai bebai itabai semu asi au kuchalo tulisema wabulunji tetuli nyobu vii tetubandeba nako kuchaleyo
osege
abai semu asi katinga batu kwa atiru amu kako
ndaba
ate kati Steven kapiri ngende deo mani ga kansala waga mamusumba akola ku radio yeyo ebintu kugamba ebintu bingi aina radio bichivyo na nemu kufirwe moto ka costa moto kezenja ulozava Kampala babage ndo kuziikanga buli omwe moto kazagenda zilike vipande jukira na nini waandisi zulu nako so amanyi geni nao ngaba bazikira muri mpola bazikira tubamanyi una nyizo bale tirawo abasefc ne bakuba kiboko na anyway omukulu ono alese endagaano uliriza lwaki njagadde njogere ebigambo ebyo kubanga nawe onaku olwaleero oyinza okubanga saga gy'olimu naye oluusi nga yava mubutamanya oba obutafaayo omukulu aleeta endagaano nga we yagamba yagula emitwalo 8 amazima yaswala nga mu ndagaano teziwera na mitwalo 4 gyali emitwalo oba 25 ge yasasula muzeeyi
bambi
ge yasasula muzeeyi owulira kakati tugenda okusoma endagaano n'abaaliwo nabo ne ngamba yi ne gundi ono bulijjo badde ne kuba wano nga asirise naye yaliwo owulira bagambye nti zaali futi bweze tikati ninzikiriza nitupima futi tugenda zipima nga munange ziyingirako nga musenge naye nga obwo bwali bukujjukujju bwono gayi kakati ne mugamba ekisooka ekizibu ennyo kati aha wano tutuuse ku kinyusi olukubo lotwala naye ekizimbe n'ekisenge tokiinaako mulamwa olukubo lwe lusinga obunene futi ezaali ziyingira mu kisenge ne mugamba zino ngenda zikusasula saalinaawo nno nasendo oba nali ntambudde n'emitwalo nga 15 babikwase kwase nga bomanyi ab'ekyalo bamukwase bamugambe naawe nedda era ng'omwana ayogedde wuuyo ate ekirungi avuddeyo temugenze musowagana aze mwogere muteese embeera bwete kati nze nemuwa suggestion ne mugamba bannange kati nze njagala mukulu ono ambulire okuva ku kisenge kino tuwandike n'endagaano asigaze lukubo olubalaza n'ekisenge abiveeko tukole endagaano musasule sente ze on behalf of the family owuliriza ndowooza asaba ise mwase nawe ekyo kibeera kika efamily yo eyataata waffe nze sito ne mugamba kino oli ku kizimbe bw'obanga bw'oyisemu nze nzikiriza bw'eba byaliwo kati tukuwe sente meka banku asaawo naye tugenze manju atuve mu bantu tugenze twogedde sebe omukulu ako kapati aka kekisenge n'alamula muwe emitwalo gyali oba 7 naye nga nkugambye yagula emitwalo oba 2 oba 3 olukubo n'ekisenge kyakubo abanga bwe kisenge kyagula nga tekaali kakubo ne mugamba sebe nzeze sente sizina ne mugamba naye tunulamu endagaano eyogedde wagula olukubo se aki ebintu bikola amagoba naye nga between okutunda naawe twali tulina okusasulira wali wakayitawo omwaka nga gumu oba gumu n'ekitundu bwe watyo sente zange ziba zikola amagoba ne mugamba kyongamba okusasula kikubisaamu emirundi ena n'olukubo lwaguliramu ng'ate kano kapati ka kisenge ne bangamba omuwa ssente meka ne mugamba saagala kudda munene nga nakola kinena muwe emitwalo aga asatu nga bw'agambye nti kikola gundi kikola gundi nze kansasule kyokka nga nninga nsasule era waliwo yagulira olukubo naye nga kano just kapati ka ku kisenge twamaliriza nina okumusasula emitwalo aga ana ii twamaliriza nina musasula emitwalo ana ne mbagamba oke kirungi ne nkwata emitwalo kumi n'etaano nenji musasula ne tukola endagaano olwaleero omukulu ono avudde ku kizimbe kyonna takiina akuwadde n'akakwate okuva ku ebyo ebyagulibwa okuva ku muzeeyi wakuvunaanyizibwa ku lukuubo lwokka okuva ku luguudo paka emmanju ekizimbe wonna wekiyita n'olubalaza lwako n'ekisenge tabirinaako buvunaanyizibwa bimusasudde emitwalo ana muwaddeko emitwalo kumi n'emeka endala ngenda gireeta wali wayitawo ennaku ndowooza nga kumi oba kumi na ttaano oba omwezi nga gugwaku ngenda zireeta nze ngambe nzire e Kampala munnange nkwate obusente mbumu ekizimbe nno kyensasulira ezo sente kyakabanga n'olunaku olwaleero esente ezo nasasula emitwalo ana tezinaba kuvaayo naye lwaki nkitaasa enzigi obiri kubanga abali eri ewaka eyo afunamu enkumi ettaano bwafunamu akanaana bwafunamu ogumu ebbiri zimuyamba okulya nze wetumuweerereza ng'akiri abaddewo okiwulira so omukulu ono nemaliriza okumanya abantu n'abaaliwo awo nabo nga nina okukwata ku busente obwalina okuntambuza naki nabo nga bwomanya ababaddewo tukoze endagaano bempaka chairman nabo chairman sebo mbawadde kyokka nze nenunula kyokka ate n'oli alina okubawa bwe baliirawo bafunira netuteesa ennaku z'omwezi zenina okukomawo munnange bwuti nakanda kaada nalina n'olugendo lwenina okugendamu nensooka neninnya nengene ekamuli wano otambulirawo essaawa nga ssatu oluguudo baalukola nentuukawo era nagwawo kiyufu nendosanga omusajja nno ennaku ezo ze twayite tuli nga emmotoka yamulinnya nembetente ekigere akabuga akavaako buwaiswa yali ku pikipiki ye emmotoka neewaba n'apaakinga ku mabbali emmotoka neemunoonyayo neemulinnya ekigere sigamba nti saakyewaaniramu ekyo nedda naye natuuka waliwo omusajja omanyi aba okukyalo omanyi munonno emmotoka sikatono emugirewo ningambe musanga ali mukasisa nakubira bakyamaani bazze kuba lwe lunaku lwe twali tuteesezza bakyamaani bazze basaagamu awo ate munaawe obulamu bwabadde naye nga nawe waali naye nga ali awo tasobola kutambula ekigere erudde emmotoka yakibetensi so olaba nti ebyo saagadde nnyo bigenda mutubadde tuwogera ku ebirowoozo byo ebyomwaka oguwedde obitabireeta mu mwaka 2018 ne mbasasula ssente zaabwe kolo nalina oba nali ngenda aluwa ng'olwedde nabuukinze n'okulinnya bbaasi yange nalina okutambuliramu ne era olwamala okusasula ssente naye waka natuukayo katono ne ninnya emmotoka nenzira mu Kampala neneeteka olweggulo ssaawa ssatu ninnya okugenda aluwa nemanya ekyo kiwudde nenzikaka netukola endagaano on behalf of family olwo nagamba on behalf of abaana ab'omugenzi dadadadada tuziza tusasudde ssente bwezite dadada nga bwe ndagaano bwe yali owulira netusayininga netukola ki kopi kati jukira nali ngenze ne kopi eri esooka kati bwe nadda mu kibuga nga nina okukola kopi entyping obulungi tunsayiningeko baddeyo naye eri basayiningeko kopi zaali bbiri ne basayininga ku yange ne basayininga ne ku yaabwe nenkomawo so ebintu bino ebyomwaka omukadde abantu abasinga tedinaziwa bibasigalamu
kituufu
era oyo nampisa ebintu teddakiika eziwera nga njogera ku akatyabaga akali mu kuleeta endowooza enkadde n'ogisiba ku mwaka omupya endowooza eyo eyeewa mu okugireeta mu maka g'omusajja endowooza ya bizinesi eya 2017 waliwo abantu bizinesi zaabwe nga bwe zibadde zitambula n'obubi bwazo nga bwe baagala okuleeta mu 2018 twatandise tugamba nti waliwo abantu olunaku olwaleero nga ensobi sitaani gy'agenda okukozesa ya siginikya n'ennaku z'omwezi z'oteeka ku siginikya eyo ng'amazima bakugamba nti ani yasayininga wano nti Steven Kapere ani handwriting ene yenaku z'omwezi nzi Steven Kapere zino naku z'omwezi mmeka nakugambye abantu abali ivo bakozesa they are so opportunistic banoonyayo akakisa bannakigwanyizi akakisa ak'owookolera ensobi n'akwata fayiro yeeyo oba wo signinze enaku zo mwezi zota deko takulabu de tagambe tudemu ene balo tujuizemu najitamza najitwale we najiteka mu case jukiro signinze ko gwalubereberye omanya enaku zo mwezi 2 omwezi ogwalubereberye 10/2/17 mfucha 2/18 kati ye jukira bagamye nti wakati we miezi 2 ojja kubanga osasudde sende zino gwobadde chamuketed stani akuchamudde obadde excited desperation iyo najyo badde nayo mu 2/17 olokubanga oina ogenda okwola sende bagenda okwola yonna desperation iyo jirese mu 2/18 kati sitani desperation ajikutaddeko nokutya kuli omusajja kanyangu ye nako tayinza okwekyusizaawo waliyo birabyekeri
kitufu
Waliyo papieko omukazi okumukuba embaga oba okumwanjula omanya akutwala kwanjula kubanga omanyi nti bagenda mutwala nga kyengamba nti omanyiyo waliwo manager wa guni mu banka gy'abadde akolera oba mu BAT oba mu gundi nagamba ha ono omukazi bwenta baako kyengono omukazi bwenta muwalu buto ono ono omukazi bwenta waliyo birabyekeri ne wano opapa mangu bannange nange omusajja ayinza okuganira awo kanyangu weko okusayininga omusajja ayinza okwekyusiza awo wayi omusajja kanyangu weko n'osayininga nebyotateekeddwa okusayininga kubanga osayiningidde mukutya wali wano mba sayiningira mukutya baleete baluwa ya kooti baluwa ya kooti nekugoba mutaka naiwe noti day bano baloya nabaino olugezigezi atuuka awo nakusomera ng'etteeka gundi bweri pano kodi bweti nakusomera nagamba etteeka bweri ti bwolivunula bwoti oba vunudde bwoti nebwoti kati ssebo olwaleero kooti ekuyise mu kooti era sayininga wano naye ng'ebiri mu kusayininga obimanyi era ono ono akkiriza nti yali mu nsobi okutuula ku kibanji kino era olw'okubanga akkiriza agenda kubeera mu kooti ng'ennaku z'omwezi 2 tobiraba olina kubeera mu kooti olina okukkiriza obeeyo mumalirize bino ebintu eby'ettaka tomala na kusomamu so excitement ekuleetera okusayininga ku ssente ezigenda okusibya oba ezigenda okutwaza ennyumba yo oba ezigenda okutwaza ettaka lyo endowooza sitaani gy'atadde olwa fiya osigaza endowooza eri enkadde fiya sitaani gy'ateeka ku bulamu bw'abantu ebaleetera endowooza enkadde okugiteeka ku ndowooza empya kati ate ekyakatyabaga oba ekizibu endowooza enkadde weetuula singa oba osigaze osazeewo okusigaza endowooza enkadde ebiseera ebisinga eova powalinga endowooza empya okiwuliriza endowooza eno enkadde kubanga jjukira byoyisembibeera binene bw'oba obadde ne disappointments z'abasajja bana eyasooka yakuzaalamu abaana babiri n'akulekawo ate teyakoma kukulekawo n'akulangira n'obwa scrap owookubiri oyo walowooza nti tomanya ono ndowooza ali siriyasi ono alabika ali siriyasi
ayagala abaana bange
ate mundamba mukatuli kine sapuli akola ki
ajirina mudakomba
nemwerimba eyo nebaala banno olaba bakatuli ki bano babeera beesigwa ate ye bw'aba asazeewo akuwasiza ddala agenda kuntwala ewa faza mu kigo gundi atugatte atugatte ate bambi yangambye naye ayise mu disappointments eziwera mukazi we naye ayina abaana nno nabatufaanagana nze ono ndaba nze nkubuulire munnange Teddy siri kuno sinakugezaako
nze
ndaba ndi ku kituufu oyo naakuwuuba mwaka gumu ebiri esatu nga babawuuba ebiri esatu omwaka ogwokusatu awo yakuzaala mubalongo
haleluya
kuzaala mubalongo
ngadduka emisinde neyeteekera
malongo
ewaffe
nze Teddy nze ne jjajja wange teyazaala ku balongo
otyo
kino otukubye ekifini sikirabangako
kitange yangambe waffe
yangamba nti mu bintu byonna kitange byeyansibirira yangamba nti mukama bwakuyambanga tozaalanga balongo
kubanga
kisiraani mu luggya lumu mukazi gwe onkubye olukumu mutwe mukazi gwe onkoze eki kale tujja kugendako ewa maama olwa kutwalira mama akuwalabule abana wabajjawa fewafe wayenda wayenda
olobalabira yenso byemu
okanda bagamba tugende kale ku DNA twala 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 muli
babe wafe tukalabira ku bigere
ate omwana ono namulaba omu ate mutaba Steven nakulabula
babe tweri abana lino
Steven nakulabula nengamba abawala abeerwa abo abawala abeerwa abo nakulabula nengamba abawala ababaina akabina ngendo do
togeza
laba abana ne wafe wadde ne jajjaawo tebamufanana nako nze jajjaawo wano nali mumanyi bulungi gw'omulaba mu bifaananyi
weerabanga bw'oli
weeraba bw'oti akiri ku balongo ababiri kwandibaddeko omwaka fanana naye bonna balabe
olongodiyero
bonna balabe ate nze kibanga ku mizigo ate ebintu byewaniiza edda baatugambanga nti omukazi bw'abeera enda n'abaako omuntu gw'akyawa okozi bakiyitanga batya omuntu we bwamukyawa abaana abaana bafaananyira ddala bw'aba yalina ebigere ng'ettagali n'ebigere by'abaana bwe bityo feesi n'ettama n'ennyindo n'amaaso kati ebintu bijja ne byereetereza ku muzigo oba ku neighborhood ne balyoka bagamba nti bannange bannange kaati wuliriza nno disappointment senya ene yokubiri yakukuba wala nnyo
kubanga baali balongo
kubanga amazima gali bwe gati n'abaana wali ojuliridde okugenda okubawa obutwa obate omanyi kati bwenjogera bino gwe biba tebikukwatako tekiina buzibu naye nze nina gwenjogera naye nze byendabye bingi mu myaka gyange byendabye bingi wali okula nga oli muto bwe buzibu obwo disappointment eno eyokubiri yakuleetera n'okwagala okugenda okuwa ebyonziira watuuka n'abaana bogga okubayita ebyonziira kubanga tewakoma bukomi kukyayibwa n'okuvumibwa n'okwogerebwa ebigambo nyazaalawo naye wuliza naye wajjukizibwa abaana ababiri b'olina omusajja oli bye yakuzaalamu ekisooka nga ne school fees yagaana omubawa oba oyagala nkiddemu ekyo olowooza bameka bendabye bameka bendabye basingo mothers bameka bendabye bameka bendabye bubanga tobalabanga yeebazibwe mukama naye nyinza n'okwogera ku ddakiika eno ng'oli omu ku basingo mother nga nekyakutwala ebulaaya olunaku olwaleero kugenda kukolera mwana wo ekyo nkyogera mpola kubanga kiruma gwe tuyinza kitegeera ogusajja ogwafuutulamu omwana mwana tewamuzaala w'omu toli maliya sigwe maliya manga dagundi sigwe maliya munyina yesu naye gusajja gyeguli oguwulira gulina ne sente gwakuzaalamu abaana basatu gwotova nabo nina you know what I'm talking out of experience I will not talk about my sister who is in Turkey but she's you know we are known I counseled her she's been battling with her children including a girl a daughter and two girls and one boy she's in Turkey okiwulira sijja kumwogera linnya but the fact is ali mukutoba n'abaana omwana omu yamaliriza P7 n'ayingira senior 1 n'angamba pasta omanyi bambi mutuuka ne mwogera ku leve emu ne mubanga muli baluganda waliwo abantu abamu nga ne gwe mwogera naye ku mbeera efaanako bwe tebamula okugyako oyo ayinza okubategeera ng'ebyo ebizibu abimanyi weebiri okugyako oyo eyalokoka ng'ategeera emitawaana n'engeri sitaani gy'abonyaabonyaamu abantu n'angamba pasta njagalayo ba sponsor olaba kane akawala ako n'akampa mu bifaananyi kembadde ngamba bulijjo kakoze bulungi P7 kagenda mu senior 1 olaba kali akalenzi kali mugundi P4 olaba kali akalenzi kali mubaagundi naye nze mu kisente yakikyala kyendi eno ndi mukutoba mukazi wattu bagenze eyo badikiri yalinga nti lwaki basobole okubeerayo basobole okukolerera abaana Obulumi ogusajja ngo ogusajja amazima bwongera kufubutula mbakazi balala baki atenze kye kintama n'emitima gy'abaana bana abobuwala n'ogisaasira bwagugwako olugwe gumwagadde ebiseera ebyo gumuyide sene gumulaze emmotoka gumulimbye limbye n'ennyumba emu omulaba amegenda bwati okanda kulugamba sista gundi nga yakyuka nga sista gundi takyatulabawo nga sista gundi tetukyamutegeera yina atambula akabina abibinaza bwati banafutamu
abalo
ne balyoka bakuleka n'olyoka okitegeera abasajja tobayita mmere okujjako ababaloka naye olaba eno neno mbulokole waliyo ebikipuli
abibiri runo
namugye balisijja gamanyo mpe credit nyinza n'okuba njogera kati nga neyakufutulamu omwana n'amulekawo mulokole ogambe nti wulira ono omusumba atabitegeera bana wulira ono kaperi Steven wulira byayogera wulira byayogera otomvuma nkimanyi nkimanyi ayinza n'okubagamba wulira ayogera ebyakapere kati biki byayogera ebyakapere era byange byange oyagadde biyita bibyo byange nyinza okuba njogeranga namulokole nno bayibuli erabula n'egamba nti baasigaza ekitiibwa okunzisaamu ekitiibwa ekyemmea naye emitima gyabwe gindi wala abo bwe batyo tetubeewuunya tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe ogamba omulokole bannange omulokole agamba kale ngezeeko noono omulokole kamuweeko kamutumanye kamyetinampa olubuto omwana tajja mulekawo ajja mulekawo weesige katonda wo yekka omusabe katonda akutangira obutayingira muzibu buno kyova olaba wabaawo okusiiba n'okusaba bino tubikutule oleme okufuna ekikupuli oleme okufuna katonda akwate omusajja oyo amavumbavumba ate olaba ne ku ddakiika eno nsaba ekyo ekisajja ekyali kyebaka weba kyagala okiweerere abaana ogwo musaayi gwe naye musaayi gwe gwe bona amala okubayisaamu ne batuuka waggulu eri
ajja ku graduation nolo
edda nalina debate nno bwe mbeera ne debate nga babuuza naye kaakati omwala yagraduate nze abadde bukojja maama nga yafaayo biki kati bwe yatuuse okwanjula omwana yagaanye agamba nze agenda kuteeka kwanjula ewa bukojja waabwe naye abantu bakaayana bamugamba akutwala ewa taata we nabagamba kimu oba oli taata we teyasobola kukola bwa taata ye yakola gwa kuzaala musigale bukojja muyinza okwogera ebintu byonna bye mwogera naye omuntu kyebayita taata wuliriza kyebayita taata there is a difference between a father and a parent and a parent okay maybe let me say a man and a
father and a father
there is no sense in showing your manhood if you are not going to take care of taking the responsibility of who a father is a responsibility of omuzadde bwasobola okubeera
buli musajja yenna asobola okubeera taata oba tugambe bwe tutyo
asobola okuzaala
asobola okuzaala naye si buli omuntu asobola okubeera taata
kale era asobola okubeera taata omuzadde omuzadde yale omuzadde kinkuludinga taata mubaamu okulera okulabirira byonna so that is a parent naye tugambe nti obusajja tebukoma kuzaala buzaazi sikugenda ngaomaasa supaamu omujaano omuteeka muguni omuteeka muguni omuteeka guni naye nga totwala buvunaanyizibwa gundi bw'obanga bwotyo bw'oteekeseteese okukola then genda so olaba obuzibu bwe buli disappointment ezo neziba disappointments omukyala n'agamba naye kati nze okujjako waliwo oyina story emu gy'omanyi okyanoonya nange nkyanoonya engeri y'okuyamba omukyala oyo malaaya kigambo si kirungi kyakwogera ekyo naye nga ezimu ku nsonga ezamutwala mu bwamalaaya ndowooza gwe oba okyogera mukyala munne nsonga ki
ensonga yali nti omukyala ono yatuuka ng'ali mu kkanisa bw'oba oyogera naye bw'ateye bwakigamba abawuliriza bafa
okwo nakwekwasa njagala ensonga eriwo emutwala mu bwamalaaya
yazaalibwa omwami yamuzaalamu omwana na mulekao
webale nyo mwano ya limucha kumeka
umwana
agena diliye vye kanisa vya kwe kwa sana nagena mkanisa nensaba yovu yambi nebatavu mpa obo mwana wangasoma kubange echo chite gizorido mwana yali fathered nga mazo kuteye wa mulubuto lwe na muzala katia avizubu ya vituwa lile kanisa ne kanisa yine vizubu vya ayo
kitufu
lewe vizubu vina kuteye kwa kumusaji ya muzala mwana ze chemba denja gala
zezo disappointment zoyo gela kesa wazinu tukazi wala nukuna disappointment mchachi
uchigil na inga ate une ya muzala mulubuto si wa church yo mu church ya dukira yo budukizi
kubanga
yaga aha yaga la kuberwa icyo kiye kwasa osege
akati
nenga ishu ya mwana ile sende wachi yetunda asobola kusasula nyuma no mwana we amteke mu boarding bwavayo afune chanalia ne nyumba ebasula yeso ngalwa chali mbwa malaye naye kino lwachi ngambye nti tukyalowoze ngeri omuyamba kubanga ali addicted kino twatuuka okugenda ku nkomero yaakyo nga si kufuna sende busende zamani already kati yawambibwa naye ekyo kyagamba na inze njagala kuleta point yali nti ono omwana gwalwanye naye ali mukyakumeka kati
agenda mukyakuna yagenze mukyakuna ndo
aha mwana gwalwanye naye alina omusajja yamumuzaalamu
njali era
alina omusajja yakola
kindi omusajja mugagga
alina omusajja yamuzaalamu naye omusajja teyatwala buvunaanyizibwa so olaba disappointment sezo nezikuletana ozadde abalongo obadde n'abaana babiri ono omusajja gwafuna n'olowooza nti omaze bakwogeredde ebigambo omanyi ebigambo bifumita omukazi ono bamwogerera ebigambo n'awulira nga abaana eitha nga webiri ebyonziira ayagala bba abutwa naye bwe kiba kyetaagisa kwetta yeti
aveo
naye Katonda omwesigwa ow'ekisa n'amukwatirako saagala tugateko n'abasajja bano balala babiri kati disappointments zino zibaddewo okuyita ne mu mwaka guno ogwa 2017 oyingira 2018 tulangirira okukyalibwa kwa Katonda ku bulamu bwo gw'osigaza ekigambo eki
kyemu
n'oli gwe nalina gwe nalowooza nti nfunye nnyo gwe nalowooza nti tukkaanya gwe nalowooza nti ajja kunjagala laba bye yankola kati eyo disappointment wayingira nayo 2017 oyingidde nayo 2018 evuga nnyo mu bulamu nagambye nti okuleeta ekikadde n'okireeta n'okireeta wakati mu kikukipya oluusi ekikadde kiwamba nnyo kubanga okunyigirizibwa kwali kunene oluusi kino ekipya kigira mu ssuubi tujja kubeera bulungi nedda ngenda kwagala naye bw'otaba musajja waakukkiriza nti okukkiriza kulaba ebyo ebitaliiwo ng'ebiriwo n'olengera nti ono omusajja alabika alimu Katonda n'ofuna okulungamizibwa gye bayita discernment ey'omwoyo omwoyo omutukuvu n'ofuna essuubi n'okukkiriza nti Katonda akyayinza okuleetayo ekirungi ekisinga kiri nti akyayinza okukolayo ekipya ekiyinza okusinga ebikadde biri okwerabiza biri bw'otaba na kukkiriza kufaananako bwe kutyo bulijjo ogenda kusigala nga you dwell in your past kati olunaku olwaleero okuyita mu bufunze twagala kugamba nti koma stop njogala njogere buvunula koma
stop
to bring
okuleeta
the past joined to the new to the present to the future mubyo maso kubanga ile ogenda kusigala ngo tambulira mbikadde
mubikadde
otegera ogenda kusigala ngo tambulira mbikadde
mubikadde
2017 omuleso omugase ku bbaluwa Yohanisi mu 2018 tewagenda kubeera wonchuka chuka era signature ejja kulaga ne date gyotadde konti ya 2017 ne bwonerwanako mu kooti
nti banange
bana abasajja abali ivo bwana maliriza emyezi ebiri ng'akomawo ate tagenda kukomawo gy'oli nedda agenda ku poliisi kati nkulabula ku poliisi atekeyo ebbaluwa abagamba ono omusajja namuwola sente zange omwaka oguwedde ogw'olubereberye nga tutandika namuwola 2017 ogw'olubereberye ne mukwasa esente zange zaali obukadde busatu ng'alina okubumpa oluvannyuma lw'emyezi ebiri emyezi ebiri giyiseewo abamu kye bakola bw'amanya nti okay yeguni yeekweka yeekweka n'amasimu n'agajyako naye ng'akimanyi nti bwembi ebiri gino omunoonya okumuwa sente kubanga kiyinza okuteeberezebwa nti oba omusajja akola nsobi kuba gye gino emyezi ebiri mwaleetedde sente nti bana esente zino nzimuwa kati yeekweka n'ayisaayo emyezi esatu negibeera etaano gwe n'olowooza nti ah njazimuweera ne bwaba agamba kumunyongezamu kanjira nzikozesa emyezi gino esatu kumbe yaakupulaningira signature wateka kwa ne date 2017 ya kuplanning ila kuleta yu stani chakola chakola evi kade bwabi kumina mbula mubo akulemese evi pia akulemese you know step evi ntwe pepe doteke doku ingilamu ono mkama afe Yesu Kristo agamanti te wali iwo mtu yena ayinza kudira ayinza okudira ekiwere ekikadde na kigatta ku kiwere ekipya okukitungako ekyo kyo ago mazima ne mbulamu obuli practical nebaza nnyo Yesu nti yayogeranga ebintu nga biri practical te wali iwo mtu gwedira ekiwere ekikadde ekikadde kyosimuziza ekiwere sayise oyinza kitungako oti ekipya in fact tosobola na chiku bako chiraka
kibale kijena kunyuma
gosobola okuleta ekiwere ekikadde ateno kiteekawo nge chiraka ku kiwere ekipya
nedda
tosobola tosobola kudira lugoye tosobola kudira lugoye rupya tosobola kudira lugoye rupya no leta olugoye olukadde olwayo likolwayo noneka no lugatawo ekyo tesoboka ne magezi ag'obuntu tekiriyo tekiriyo so gwo kuleta ebikadde bya 2017 nobileta mu 2018 kikyamu leka tukiddemu okuleta stress yo
ndowooza
eya abasajja abasatu n'ogikuba omusajja omupya kikyamu kamba dale namu mwe abakyala oba abasajja abali mu mbeera ey'ekifumbo mukitegeera bakitegeera bali mu mbeera ey'ekifumbo mukitegeera
okay.
Ani yandinyumiddwa ku mwe abakazi oba abasajja ng'oli akujuliza gwe buli ango gy'otwala oli agintapulitingamu omusajja omukadde yamubonyaabonya
akyayinza n'okuba nga mukazi
ate nekyewunyisa ayinza n'okuba nga musajja y'omwoyo yakukuba 2017 naye nga olowooza nti ne 2018 agenda kukuba
kikyamu ekyo omukazi yasiriza emmere 2017
omusajja omusajja nga gw'olowooza nti bwe tagisiriza eyo
egenda kusirira emmere yange eno kikyamu
kikulemesa n'okugula ennyama okugitwala ewaka mu 2018 kubanga bwe wagula ennyama mu 2017 omukazi yagifumba bubi yagikulyako olwokyajjukira ebya 2017 kikyamu kati nno ndowooza omwaka guno nga gutandika mukama nsaba atuwa ekisa
twerabire
ebyo ebyokola bingi ebyokunoonya kuba omwaka eguba gutandika guba gutandika naye twandifunye ekisa katonda n'atuwa grace eyogera mu mbeera ey'okuvuunuka akatyabaga akali mu kulowooza obubi akali mu kulowooza ebikadde akali mu kubutaddaabulira ndowooza yaffe ekyawandiikibwa kitono nyaawo Pawulo akyogerako tukakibona tukirize amagezi gaffe gakyusibwe okuddizibwa obujja let us renew our minds kikyamu nnyo nakugambye ebya 2017 okubireeta mu 2018
kwegamba ebyayita n'obireeta
baakubba mu 2017 olowooza nti ne 2018 bagenda kubba obadde mubbi wakimu kyakumi mu 2017 kyokera obubbi bweyagalo twali tu bw'oba obadde wakatwegatako twali tukutula ebintu ebyo nga tugamba naawe byekutuleko bw'oba tewabyekutulako kikyamu buli kikyamu kyotayagala kulaba ekyali kikuyisa obubi mu 2018 nga tugamba kikutule toyingira nakyo 2018 naye kikyamu leka tubyogereko kikyamu okubeera nti obadde mubbi wa kimu kyakkumi n'ekiweebwayo nga towa
mu 2017
n'oyingira 2018
ngero ekyabba ekiweebwayo
kuba kino nandikyogeredde wankiwulira kikyamu okubanga towagidde UFOCOM radio 2017
era ne 2018 neekiwulemu okuwaka
obolika ekikyamu kyokka nensekeredde n'okwensekerera kubanga oyo akiwulidde alabika yeetakudde ne mumutwe amazima gakaawa ebimu tetuyira byogerako wano ssebo naye kikyamu ekyo
naye bayiamba alina amatu awulira omwoyo kyagambe kano
kikyamu kasita era mu byenjogeddwe n'alondamu ekyo kyokka nammwe nammwe mundeke
naye nga kituufu eriyo omuntu eyagamba oba naawagiraawo nga December gwako
tukireke ekyo tukireke naye wuliriza kikyamu endowooza enkadde okuyingira nayo 2018 kikyamu endowooza enkadde okuyingira nayo waliwo olunaku olwaleero agamba na ye amazima gali bwe gati ebinu anyisiza binji bili kumi na musamuli na ambalako ngambo vani andoga era bili kumi na munano mbu nyingi de ulikuchimu obla wali wala vika andoga andoga echo chidire di mulinye ya mkama mfe yesu kweso mana kutono mnamu gweno kankubuli li sitani asoma ndoza zafi chovola bakuono unakuva mundoza ka ono paulo chayo gira ndoza zafi tuzichuse kubanga vyo nabi va mundoza hey guo tama nyinti na mateka gawe wa musa gari mu enso manya nisine okay lekwe vyo kwego mane vyache vyo nabi va mundoza na hey Bible yogera negama ati nebona atunulira ngo omuchala no ulira bulize mulingo omwego muli ebirozo bina biba kuche birozo boyo nonyi eyo ndowoza omuntu anato chimanye bela ndowoza
soka kulowoza
tosobola kungamba nti gwake bukeze kumacha no gama kankole sex otia ocho soka chirowoza ako osoka chirowoza ako
ndowoza na kulowoza
obo luso kulowoza kuva kubye walabye obo ebikutuseko kyomula bela tulabula ne tugamba nti bobo olina byoteekeddwa okukyusa mu byolaba mu byowulira ebyali mu 2017 kati bikyuse totandika nawe mwaka tuli mu nnaku z'omwezi zino zitandika zi nnaku z'omwezi bbiri kati bikyuse ndiko kubanga ndowooza yazimbibwa byewalaba byowulira ebyakutuukako olwaleero kati bikyuse naye ndowooza endowooza mbi endowooza bwebeera mbi era mbi
okimanyi nti eri omwana muwala eyanyumiza ku sitore ye mwana muwala oyo muwala wange nnyo yangamba waliwo omusajja eyamukolako ebyambyone eddanga akyali muto naye nejebuli eno tasonyiwanga no I mean nejebuli eno
tacherabiranga
ate tayagayira ddala kintu kiyitibwani
musajja
ee
agende mbwa sister kugamba kyogera kiruma ekyo kyogera kiruma
okiraba okujja n'endowooza zo
kyogera kiruma kiruma nti oli yakukaka akaboozi oli yakubba oli yakufumita ekiso oli yatabazaddebo ekyo nekikusigalako buli lwosomoka gwe tomanyi kikikusumbuwa naye omanyi buli lwosomoka omwaka osomoka nakyo osomoka n'obusungu bwo osomoka n'okulepingibwa kwo wagaana okukyesonyiwa n'okukisaba Katonda akijje wakitwale naawe osonyiwe kati ogwo omuzimu oguli emabega w'ekyo ekyakutuukako gusomoka naawe buli lwosomoka omwaka abantu baba bokya ebipiira baabebaza mukama baabakolaki gwenga wakimaakinga abamu mwina ne kalenda kati kankulabule bw'oba wandiika birungi bw'oba ozadde nti omwana wange namuzaala ennaku z'omwezi kumi na mukaaga naye gwe ne olunaku lwe wazaalibwa toluselebratinga naye osobola okujjukira olunaku lwe baakusobyako kibi nnyo ekyo kyenjogera bannange si kirungi nkubuulira amazima kiruma nkimanyi bulungi naye lwaki omanyi kikyakuluma kubanga wakikolera ne kalenda wajula bujuzi butakiteekerawo olunaku lwakujaguza nti weejaguza abamu kummwe abasajja abo ababa bakola ebizibu ne baleka wateekawo olunaku ng'omujaguza luno taata gundi olwo luyandika bannaye nawo n'ekimbe ky'omusajja oyo kati gwogwo omuzimu oguli emabega w'ekyo tegulivaawo sikulimba obulamu tebulikyuka kubanga bwasigalamu Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D
olaba Mr. A waakulekera omwana nga yamufaanana nga buli wamutunulako bw'otyo gaana
wagaana okukyesonyiwa
naye bannange oguntu guno
so tugamba nti biki gwe bwetwabadde tusaba byotaatadde byoyagadde osomoke nabyo mu 2018 ate nga amazima wasomose nabyo
kikyamu
biki nga amazima wasomose nabyo sikulimba nyinzika okuba nga njogera ku ddakiika eno ngolina bye wasomose nabyo
olina gazito go kwe gamba agagugu go
rikashiri omakali akosha
yakumenya
yali moko
ogamba ate naguno mwaka ngenda kumala kontya
rikashiri ya moko
guno ngutandika ntya ngoguntu gukuta
jali makoshi ya maka
na yenga osoboro ya mako, guwayo
ria makashi godire endoze nkadde Yesu abuza na gama tu wali woku mwe asobolo okudira omwenge omusu na aguteka omwenge ogukyo omukadde omwenge ogwakakano n'ogutabula omu
nkato omanyo abakanda omwenge ogwo baguita nkato omanyo bagula bako omanyo wagulirako
nkato
nkato
nagunywa ako justi ogukene nusogo gubake ngeri je guoma na gumu ngeri yagu na ite guoma nga guli omusu anayi wali oku vaito katu kate nga tevinywebwa mubi waibu yi
yo gera kono baguita ulalo manyize ni muganda
mwa kamula koku mwenge wa mwe mwenge vigero gumanyi mwa guzanyako mchaleri wali uva jajafi wali wadada demiano
Tiyasogola
mwenga. Ngane bigere birimu
mvunza. Okimanye tina buli agusogola ene bigere bita kubera nga birimu mvunza.
Ha naitwa kuomirwanga.
Yee.
Naitu ina.
Tali kigere kirungi nga kinechange.
Embera yensero
je
tujja mu Kampala abali Londoni abali Sydney abali wa ibintu bintu ebite bitu wabula twali ngeyo mchalo nga tuli ebintu bintu bitaina mugunne nga tulina obulamu.
Kitufu wetiro kibera.
Kati obulamu tubufunide mu Yesu.
Kati laba kana ko mchalo. Okimanye tina liyo bwana bwo mchalo obutula mutaka ne bukola bchimunewe. Kati situla kana ko wana mutawuni okatwale mchalo.
Kalwali dawo.
Kebuka. Hakena kudda ne nga kamto kazimu.
Okujjako nga kaina Yesu yakatangira.
Exactly.
Naye chivi nyo. Endowoze nkadde. Ojigattane endowoza. Ebintu bino ebibiri. Ebintu bino ebibiri obiraba. Kyovola Neba nafe chibaba vunana, ibiro bino. Muto jikuwata kwa jikuwate ku. Basa ini nzeno.
Basa ini.
Ate wali watu gano kugira chiteke doko kugira.
Aha.
Boka diwo boka di. Emiaka tebajiziza. Emiaka tebakola chi?
Tebajiziza. Ate ye ramba. Elamba na wachala wali imba mbusimani ndi wa 22. Ne uwe singa make up yinka na wa era trist wafira waka la ganti wa
buobo kadi yobo kuzichi
buobo genze
obongo obu kadi
obu koye
ok tugamba obu kadi obu koye obu kadi buli nabi viteke do kulika
titof
banda febali bagama anti atu kome wano kumiaka bwejiti nchi omuntu ya umule
baba
ave ile mugezi wa fe na ya tuwable ya kulachi ni amanyi gagenda ebintu ebyenja olobi yinonga otandika okweba kila mpali ya menti otandika
okwerabira
obalaba banji otandika okwerabira ngo ino kusigazawe ebintu bitono sigala oli muyambi so ekyo kiba kitegeeza ki nti omukadde n'omuvubuka aba ababiri tebenkanankana mu kulowooza tebenkanankana omukadde alina kyasinga omuvubuka n'omuvubuka alina kyasinga omuki
omukadde
naye bombi tosobola gamba nti basaze ekintu kyekitya oli amusinga amaanyi oli amusinga byalabye byalabye oli amusinga oli so byoleta bisobola kati ebintu ebibiri ife tugera ku ndowooza endowooza yebyo byoyiseemu kyakati abaga okugireeta mu ndowooza eya bino byofuna onaku olwaleero nebyoyingiramu kikyamu ekyo nkiddamu era bwe kibanga kye kibadde mu bulamu bwo olwaleero twagala kukikutula twagala kukisumulula okuva mu bulamu bwo tukyokya n'omuliro ogw'obwa katonda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu leka endowooza yonaku olwaleero ekyusibwe leka endowooza yonaku olwaleero ezibwe bujja leka endowooza yonaku olwaleero eterezebwe leka endowooza yonaku olwaleero esumululwe wetaaga okusumulula onaku olwaleero okuva mu bikadde ng'oyingira mu bipya wetaaga okusumulula onaku olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu muganda wange gwe mwannyinaze kujja ssenga ampuliriza ku ddakiika eno okusumululwa kwo kwa kaakati kubanga onaku olwaleero bw'otakkiriza kusumululwa olina by'ogenda okufiirwa oba olina by'ogenda okusobya
wewe sibake endowooza enkadde ey'emabega ey'emyaka oguwedde mazima dalo inabiyogendo kusuwa mwaka guno mpya. Tulimu ndani kwa ya mwaka na yenge ndowo zaye mabega mwaka oguwede chako limu kalo genda kusuwe bili mwaka guno mpya.
Katino gwe nkubulira
mm.
Olimu vubuka ndowo za nkade
olowo
za nkade wanga bietuwa gira kwa biebino chikirize chigane bietuwa gira kwa biebino tuogira kuchikadi mm. Chivembu la mubu tuogira kutegeza ndowoza yu
mm.
Tuogira kurenew your mind
mm.
Let your mind be transformed
mm.
Tuogira kubikadi
mm.
Ne olimu vubuka wa miaka asatu
mm.
Olowoza ngo mkadowe miaka atano
chetofu manya bazungu baina mufi jiva ita hivyo kandireke
olimu vubuka
mm.
Kuna kuluwa lido ina kuluoza nga mvubuka
mm.
Chengamba
mm.
Amanyi guga ina kubeda gachi vubuka
mm.
Na hiyo olimuvubuka ebintu bikola nga omukadde
mm.
Omusajja
mm.
Steven Kapere
mm.
Yaja awasizo awasize mboko
eh?
Awasiza omuwala owe chivubuka achi omuvubuka abwe gwala banti amufitinga agenda mtu usewaka ngalingo omukadde we miaka ensanvu
ani
bwenjogera Steven Kapere manchi ikiri de Steven Kapere ali ya uliriza
anti nanti nabu omukadde obo musajja
ate o Steven Kapere asumulo kwa so musajja ate uyagana ndaye kubisobya abadde atyo obo okoye nawe genda gundi jangu musibe mugende genda mugende mwebake olavi kokoye
nendo musajja yakole ebya chikadde wapo omukazi yakole ebya chikadde
omusajja awasiza omukazi gwalowoza nti omukazi mulungi anamugira naye nga ebintu omukazi abikola nga omukadde w'emyaka ataano obubeera bulumi kati tuvene kwekyo njogere ne ku restate utanaka tudampuliriza yalowoza awasi omusajja afunye olulenzi lwe energetic
baba lulina six packs manyo
babo
6 packs
okay
oja kuzitege
ni mwabana abo bwala mwagala nyo fiva fate mutwaga
wo ase gwera togeza
silimu mwagala bana abaina maso
kozo nyumba zine zino agana afunya mwatiloga Nekasasira mwaba wala
Femuja nituteka msajja batuli ino senti
Ndara
Tulibe sigwa tuliwali Nino vala wangaba fila ku Oyo vana yes
Nari okata lole bulu no bwelu te
Nari okateka kwa bugali maso
Haa Nari okulabia
mwaba Kati na ye chivi nye chiri mwecho kukubela anti Olowoze zanti ofunye msajja wali energetic Buwaba wako ngo nakuluji Yekwe kawansi mchitanda
Genda yola bi Neda chino katona nsasire kubanga che manye nazawulira
manyoko
manye nazawulira luli twali togera yankubira ni togera na ngamba ati daddy ono mutisi zinyo kakati yalinga omuntu we yajanga kangambe landlord okujjo konkona ngagamba amani gobo ogenda yo go kati oluvayo ono landlord oluvayo ntumange no yagambi agenda wako mao kumulimu agenda kujia kolatia akulabe kati dadyo omami wako mangao mnyumba ngamga mkasu yona mgambi kugamba nga yegu miagumia
ngo msajja
wabela na yenga atengi yukwe sewa
msajja yino kubido msajja
ne chengamba
ndi
gwokwe ito msajja
chengamba gwo msajja
kugama toko secha to protect inze
toko secha msajja toko secha msajja
ticham
vyo msajja wimanyi wabakazi bafiringa nyo sechua angabaline
matichula
bama njiba jabba wa protection abakazi vivano
nyo kwa msajja atena vyo muna anga vetuwe taga
muna onya protection muna onya kwa galwa muno nya kuwabulwa bakwero semukiriza
na yakera
muno za kubanga ilo musajja bwali omutwe yakulowoleza
kitufu
na ikizibunyo
kuleza
ya hagwo ya makizibunyo kubera
eku yambako gworowoza na yateze ne kizimba
ne
kitukiri
ne mbando ozezera
zema lero bado kitutu kizimba
ne obuzibu obuli kizibunyo kubera ngo musajja omukazi yakulowoleza
anti na chichamu nyo omukazi ayinza ati okulowoleza
nozo kiraba
kubanga oli mutwe
Suga ati
omusajja yenanga aliye yongwa mkazi ya mlooleza mu mwaka guno 2018
mukuwe
chichamu.
Hey, okay. Mm. Kakati chiche tupade tukeza kugamba. Mm. Nti guo msanji otu ulirizo na kuulwale ilo.
Mm.
Omukazi ono.
Mm.
Tagenda kula vau.
Chitufu. Neona vero
ya kubanga, kubanga eizo oine ndo oze nkade.
Mm.
Obe ndo oze jata asubi. Obe ndo oze ntu. Obe ndo oze takugwana. Obe ndo oze takugwa. Okita kujamu.
Ato vizibuwe bujira. Mm. Undo oze na yeshichala na yechifubuka na yechikazi.
Mm.
Nga temula bagana angako.
Mm.
Bigambo vya WhatsApp nechi.
Mm.
Ni Facebook.
Mm.
Hmm? Igambo vipa vivi nyevyo
oino kubango liko mite dinyo mwayogele na iku WhatsApp ne mukani okupeda antio ino mtu wala obo ino muingiza mnyomba omu ino gena awa wakazi vaduki demi sindi
kitu siba kazi voka
na
hawa sajja
na hawa sajja vaduka
kinyo
so endo uozo enkade endo uoza eyevi evieda mbi
esule ekigu
mbi era bwebe badde mugwe omwa gununga gutandika jejem
tujikuba mulinye lya
ebyedda byewalaba mame waka
nga byakola
tata yagulanga sukali
enyama na tata yagulanga enyama
chengamba tata yagulanga enyama sukali yalingawo ofumbiddwa omusajja ebyo tebina bakubeerawo otandiko okwagala okunomba kubanga gwe tobira bako atenge wakala yo biraba
toka manacho chichamu
hey wacho onobanga musajja wabata ndaba kufuna nga sukari tamule iso
chetu wacho kutu wasanga ndaba kutuka kubifuna
ha ndozo baulid kati waliwe ndo uoze yo gama nahi uze waliwe ya jane ndo uoze gama zimbade manyo musajja tasobola esende zisobola zitio kubula umusajja zisobola zitio mubula tusobola tiyo kusule njala tusobola tiyo kunywa mazi waliwe ya lianyumiza na gama antigwe Steve ni toma nyi mbeira mbeira nga yanyize nzulaba umaini ninaba kazi aba wala kali abana abobu wala na aba kazi mikwano jange kubanga tushe yali ingane tumanya gana uyomu na hii waliwe ya lianyumiza na gama anti Steve nze gola ba twatuka kukulu na kuulukulu nga baneiba ba twatambulira nga mumbere eringe ya competition so nga twagala okulaga nti akiri titwasuze enjala naye mingi twasulanga enjala kubanga nebana abakyala abana abo kubizigo basomoza naye mwafumbye anti ajja nakubuuza naye mwafumbye naye kuba nalabi naise wawo nga ndaba ayi muna inabadde ngenze mukatale naye nga wabadde mu nyumba ng'okoze ki webase nge emere gyofumba tokola
ki zoka meza teziriyo
kati bwe byatuuka ebiseera byennaku enkulu oba sende za oba Christmas oba ani sende zaagaana mu ng'alina okuddira omulira gukume gunyoke ataddire sepiki
agiteekemu
yagitaddemu oba yangamba jinja oba yangamba ki asaanikire bulungi nnyo bwe kiba kyetagisa n'endagala azireeta azibikeko kwegamba amazzi gatokote oli bw'anaaba ayitawo bw'atunulako bw'ati ku sepiki naye asobola n'okujja ebaba oli ow'olugambo amwagaza olugambo n'okumumanya oba bafunye emmere oba tebafunye bwaba kankyoka enkekingeko ku mmere yange naye nga mu sepiki temuliimu kirimu
ndambe
no musebisi temuli mukibolaki
kirimu olaba akabi wekakujira
ennaku ey'omwana ekuluma nobanga oyina okulimba abantu nti oli lubuto naye nga toli lubuto nga munda otaddemu bigoye n'osiba olubuto ne luzimba buli lunaku ng'osiiba wekapisa ebigoye naye nga amazima munda temuliimu ki bw'omala n'obagamba olubuto lwavuddemu so kiki etubadde tugezaako kugamba nti endowooza eri ey'okunoba gwe eno eri eya omuzadde kuleetera okunoba olunaku olwaleero kubanga temulya waka mwina lwe musiiba enjala musajja taguze lugoye ate maama wo walabanga bamugulidde olugoye kwe gamba oyagala otambuza amaka ago ng'amaka maama ne taata ebagatambuzanga osegera oyagala ogatambuze ng'amba ky'ova olabeera omusajja ali mu mbeera eyo eya taata omukazi ya mujoganga ya mujoganga ya muweba sanga wansina amara chivoku evi woweja kala ukubita amuza mumaka kukozimbo na kuluwa alero chicho gendo kulaba ogenda kulaba makaku wa ukana na kusasikamu na bintubuta beda bilunji so chiri nyo endo uza yona kuluwa alero kwa ingi de mwaka unoga bili kumina munana nandi kusavye bobo uli labu baka buno chuse chusa obunde tebuna baku genda buguba muzimu gugobe kati fetuwaji tujikutula bili kumina musamu tuwaji kutude tuwaji ingido mwaka mkusiba no kusaba unakuluwa lido sina chenjula mkuwabi gambo kakati vigena kuya mba kuteleza bobanga weta aga kusaba usabi bobanga weta aga kusiba boba weta aga muzimu guguku bachivoko wadu hii gugubo ulu hii
kubanga kwa kulicheze gamba ntio mkono ugwadewe gubanga gugukule mesa
kutemeko ina kugamba chebategeza indirect baba gamba bible yogera bwe nebe gamani bwana haunga olina ekibi mugwe nga olaba oba kibadde cha bwenzi kangambe amaso gonga giga kuletulo kweno lokoto then katitani kokwa avoidinga okutunulire nyaba wala tandi kukua avoidinga okutunulire nyo vidi yezo buwemu tandi kukua avoidinga ejo omukono gune guba kukuletu okono nangagwa gugeni nojina noba sigute mako deni tandi kukucha avoidinga mulimunda na yate mchike na kwe streamu nga baibuli boye gira yate chiba chie takisa gute mako gutemeko
gujeko ugeendengo olimutu kilivo
so endo uo zenkadona kuluwa liru emu teja kuetaga kugenda wa Steven kapeda ajisabili gwe mwenyini wa ino goloko ka owe mukilize mbele yo eye mbele eye biloze bichamu eye baddebi kuyingide muno unakuolua lero nabadde ndagula wanonga ansaba nenchi ulida mulinga wali wastani bagendo okugeza kwa ni mwaka kunonga kutandika nabadde wanonga anchiragula nenga mati sitani akulemele duango yingi ino mwaka na ya agenda kulu mbango mwaka kutandika akomie obidie vyaita kubanga ozo tambula bili kumina netano olubutu alufu na niluvamu no gamba oke kanine bili kumina musamu buwa alufu nila niluvamu kati echo chita andiso kuto menti ngango yingi domwaka kwe gamba kwa yingi dena chomo bili kumina munana otani so kuloza na hii haa
nila na wena alufu na
hii wali waba munge ndoze kutuma unako uluwa lero okujukile baluwa ze wawandi kanota considering ingibwa oshulira nga buli wabu gendo kuwandika ulire
ya newe na wandika
nze ayogera na awe mbade victimu yecho mubuwele zabu nubwe tutambuza tuinamu olusi botula ku internet yo kuwabayo grants mikwanja fivatu sindikira applying for this area abana applying for this waliwo gundi travel gundi opportunities kubanga tuzeta agobwedezo kubanga bugenda maso nokusisinga nabantu ebenjawulo naye ebanga eri eri emabega nina application zizenkoze mugundi ezenjawulo nyotabeda considered nebakuwandikira nebagamba application z'abantu zabadde nyingi nnyo mwena mwena zonna zabadde nungi bakuzamu n'amaanyi zonna zabadde nungi nnyo nnyo era sigamba nti mwe tuli meeting ze betusazeeko mubimanyi mu abali ba applyinzeeko for some grants for some travel whatever ebyo bagamba era silo akuba nti mwe tujjeeko temu qualifying naye waliwo abakwalifying zo basinga nga tatuyinza ku accommodating emitwalo ebiri n'ekitundu egy'abantu bonna naye ate waliwo applyings ne banziramu St. Lucy eza ticket nezimbula bubuzi
kitofu
waliwo juzi ndi mu committee sijaga ma committee ndi mu kagogwa common wealth youth bajita common yes gata insezi ni commonwealth ekibiina kyaffe mwe kiringa member era mfuna invitations na hiyo Lucy you know tufuna invitation waliwo ne gundi eriwo wano batu wadde tufuneyo omuntu to applying for someone again okubeera nga atukiikirira abamu ku bavubuka ab'emyaka egya wansi juzi wali na ino kugenda mugundi is it Malaysia na hii ticket ningamba nine bila levyo kola ochulira so ngatonda makulooza nyoku nyoku failures zo nako olwalero looza kuko ni kwa achievement zo achievements mwaku kwa bili kumi na msambu
chiba chirunji nyo okulooza
achievements kubanga igwe chichamu kubela chichamu kubela ango vula mwobu besi nze ku kereme kuse melelo na kuluwa lero tuwa galo yingine nebilo uzo hivi pia mwini ya Yesu oyo sitani ya bata atula mbula mbubu na jena kuongeleza na kukube ichilo uzo ni olo uzo ni wakatonda wakuso nyua
kuchili che wakola
katini nogwela ba uchimanyi wa yingido mwa kango limbuenzi
wakala mgundi bawa gundi
chinza nukuba honga chapa deo bambi nga mja kukwikiriza wevi tiyo mwa kukwikiriza limbuenzi
Tani
yetu mingiriza kati inga kutende kwa guiltiness gwe kankubulide sitani omulimo gwe gwakubera gwakubera anti buli sawa chikuteekako omanyi waito chikuteekako kalio nso wedde 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 chokanga waliwo chiyingiddo chagala wachiyingidde toyina amuna kwekengera kwonna na yemu nange uvo mlenzi wo vani yenda na kutwala yoja kutute na kuyingiza kwa gamu nuchi waginzi ukweka angabo uchi umako uyingido limbitu vyota tegira
mbaba
ulira wangu yingido limbitu vyota tegira nabade ku Facebook wao nenda bobo scrolling abo tunula baka vini nenda vomwana uvu wala yanywe do mwenge na chekola na agwa muli na abalabe ya mudde simu kwe ya mlene hizi na ingwe inga mwenge beyi ili de vichikati oyo babi bwalaba ka vidi yako ainza nukuma na ite yate gede influence ya mwenge na sitani ainzo kaba mziga na gamba yenze ni mkuswala abana abambambi obasasila aina abazade
ngerije butambula ku Facebook
butambula kati na kuzinone ku WhatsApp abana ne bakateka ko Uganda has got talent ndio ko tabida
ngaye gweno oba mwala wono yeye aliyo
tunji kwata ko
aya
tunji noli okonda noli okuswa ngoli muli okaba amaziga kati no kuliriza stani chakola bomalo chikola ne ku level je wachikolede ko noli okulirango yagala ku
ta ndo mkasonda
noli okugena nokola test zona noli sabu no butubwe bakola abala abeke biranga bali imbuto ebabikolanga masomero tolo otoboza je nabiyigira
ante
sebo nze nali mu musomero eri boarding eri alinga muna abawala bebake biranga imbuto kati nga wali waba wala
baba kirizamu abalenzo gena je
bakere wali nga yabala mikwano jaffe
ngababu badira
ngabale kutugu nyonga sina bakuleke kulokoka naba kulira mu story mbaka ibigambo bye mogera naye na gamba nze mgundi baba nyumya yekebedde ye
baba kunyumiza
yekebedde ya alifit wali wakantu ke bagula ngao akateko bakatekawo bakatekawa na apima bulunyi nala bantu olubuto
kote bakunyumiza waje bakateka
naye tena nje baba kebedira ngulusi kubanga bali lukali ngaba bagenze bakebera mbuto abata ina uli natugundi yeba uli bamu zude ntima kola batia
ate bali nga fea abantu abo
ate bahala binyi
ate bahala nzi bote baba kibira
abahala ate baba mene mbuto
ate kati kubanga mwali mbodi nga ate bahala nzi bandi bati
baba
chitegeza mwabali nzi abali nga mbodi
ate bahala mbodi bake bina vakazi kakati chemba dengamba chichiruwa mba dengamba ndi chivi nyo endowooza yo eya bili kumi na musanvu okujireeta mu bili kumi na munaana kubanga toyina n'ekimu wonna wogenda kubutuulira toyina n'ekimu wonna wogenda gena toyina n'ekimu kyonna wogenda kutuuka toyina n'ekimu kyonna kyogenda kukwatako kubanga okkiriza ebirowoozo byo okubisigaza mu mwaka omukadde ogwa 2017 so tukutula endowooza eyo okugigobamu mu bulamu bwo olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kifulumu ekyo kyonna ky'obadde oyingiddemu olunaku olwaleero tugenda maaso nga tweyamba n'okwezimba mu biki bye tulina okutambuliramu mu mwaka guno nga gutandika Katonda katumusabe atuwe ekisa tusobole okutambulira ewamu naye nga mwebale kutuwuliriza amanya gange Steven Kapere
nange Teddy Naziwa haba twagayire mukama musule bulungi mweraba.